Mina nginalutho wephakethe emfaka izandla kongishushele. Ngicela ukuyosebenza imali. Ngoba nginalutho wephakethe emfaka izandla kongishushele. Ngicela ukuyosebenza imali. Ngoba nginalutho dali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngiyosebenza imali. Ngoba nginalutho dali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngiyosebenza imali.
Lekandute my darling, ningeneke ijani, nikasakile money. Nitichinji lenkani, niziva sufuna niende barakara, chase my dream. Nikankala chepa nyumba, I was at this year soon. Nifu nigan pange move, nika kupezele food. Uzimvela chape good, now I'm doing this for you. Sacrificing this time for the brighter future boo. Exile e ujana alunjala siye ndana love.
Fisu wenzela yonki ndongbelu yosebenzi mali. Ngoba nginalutho dali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngicela ukuyosebenza imali.
Like Mutambeni, baby I gotta hustle. Usanidauta, I blow monga whistle. I'm a fighter, sinifunika na mafuso. Don't worry, I won't play you the nasi ya konso. Sindini stachunga mutembo na kwelele cheto. Sindini yesu but na yendo kupeze na malo. Disebenza maningi ticho keko mumafuto. You my love, my babes, what do?
Ngoba nginalutho dali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngicela ukuyosebenza imali. Ngoba nginalutho dali. Fisa ukwenzela yonke into. Ngicela ukuyosebenza imali.